tebuka lwaleero mukyala nsonga kyekumamba zogenda mu nkoko njagala mmanya ekiriyoki ebyekanolemu okubitanya odijja nakola kikyondowoleza mwoyo songa wansaba nti weekolere n'enkiwagira n'abaana bobakozidde kubanga tewali abalongoosa genda kusule nze neegololera ku makya ate nga n'amasaati mangi gati gesijalaba basimanyiwa wenfunira ng'omuntu gwe nawasa okunyamba nfudde mbuzi bwanyini mu bukambaze nze sooko gyondaga amasaati gange gyogawanika
mwana watu kunonya obwo buyinza bwoyolesa bwali bwa mirembe giri byolowooza byerabye guno omulembe gwakukola bwogayalira ensi kati ne banno bakingunya bwe kiba ekyabaana nja bapangira omukozi n'engoyeza zinjoleze olw'ekikuliisa obuwuka ndabewo ekinava ng'ebyawaka mbigonjodde bwokyawola omalwa keera seri yamala esande talabye mukyala waka sente kati yetufuga tuginonya lwakifuba n'abamuzi betunza ye nga ŋŋamba ntya maneja nti nkereyerwa mwami ndabanga mutyoboola olwo olunaku lwange lufe kuba ntijja n'amasaati ow'ekitiibwa gatalaba ekooti gwe
binene kandage kubwanyiri mwekonda linzigwe egyemirimu gyawanika amanya gikuma ye nga mmekezo z'ofunayo ezina byennaku wano jja noŋŋamba nti nkuluuse naagirira ntya gw'otasiiga kazigo mulimu ky'ogutadde waka n'embeera tayina kigendererwa kyenye ekirabe asito okisimbula atodda obanga bosi woyakambuwala nze nja kuluma okukolako okutuuse wala oba mukama woyakwemugunya gy'obuŋŋamba n'entawakazi kunduze omulalo woyakundadda tezikyakamwa ente nsibeeteriira wala mbuli lwogita okutaaya yesomba galusu bisanga akalannamye mu lugo n'olyoka omanya amasaati gange gw'otagolola lwakitombala mu kabuntu nze sooko gyondaga amasaati gange gy'ogawanika nga nkyali muntu
onoonya
kunya kwepo masenga mbera ngo mufalumi wa makago ngo bolu mundo zako
ezo wibya sina kufuna
waji baba
ate kwenga watende kwa ogunjude
njogera kugoroko soli na uzata iwani mumaze mampulira kumbi
watu mikanuluma
na mwete musasira
kwate sati zizino
mzija
opangu
kamale na kusajiko ebigambo byenfuku mudeka tonda yana
Sana
yenga wogonza wodala